byari byishimo byinshi ku bafana bari bitabiriye irushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 nyuma yo gutangaza ko ni mwiza Megan ari umukobwa utorewe kuba Nyampinga w'u Rwanda 2019. Ni mwiza Megan y'imyaka 19 y'amavuko yarahagarariye umujyi wa Kigali ageze ku cyiciro cya nyuma atorerwa kuba Nyampinga w'u Rwanda 2019 mu bakobwa 15 bari basigaye muri iri rushanwa. Uretse kuba byari ibyishimo byinshi ku bari bamushyigikiye no kuri we ntibyari ikinyuranyo.
Ndabashimiye cyane, mwarakoze. Nta kintu nabona nababwira ubu ngubu. I'm full of joy. Thank you so much.
Nubwo bitari byoroshye kubera imbamutima nyuma yo gutorerwa kuba Miss Rwanda 2019 ni mwiza Megan yashimye abakobwa bagenzi be bari kumwe muri aya marushanwa yo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019.
Nababwira ko nabo bakoze kubana neza. Ndabakunda cyane. I love you guys so much and thank you for being good friends.
Akimara kwambikwa ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda mu byo ahita agenerwa harimo imodoka yo kugendamo ahubwo na Cogebanque na sheki y'amafaranga 180,000 nk'umushahara wa buri kwezi n'ibindi. Nyampinga w'u Rwanda 2019 ni mwiza Megan asimbuye Nyampinga w'u Rwanda 2018 umwari Liliane Iradukunda wari ufite iri kamba. Mu bandi bagwa mu ntege Nyampinga w'u Rwanda 2019 ni umwari Uwihirwe Yasipi Kazimiri watoreye kuba igisonga cya mbere cya Nyampinga w'u Rwanda 2019 yahembwe miliyoni imwe y'amafaranga. Umwari Uwase Sangwa Odile we yatoreye kuba igisonga cya kabiri cya Nyampinga w'u Rwanda 2019 ahembwa amafaranga 500,000. Ni mu gihe umwari Mwiseneza Josiane we yatowe nk'umukobwa akunzwe kuruta abandi muri iri rushanwa Miss Popularity. Bimwe mu bikuru bikuru byaranze iri rushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda hakunze kumvikanamo amarangamutima adasanzwe anagoye gusobanura impamvu yayo ku bafana. Bamwe bati Mwiseneza Josiane ni ugomba kuba Miss Rwanda kuko dusanga ari we Miss wa rubanda. Abandi bati ntabikwiye kuko nta buranga busamaje nta n'ubwo azi icyongereza. Bagasubizanya bagira bati natanambikwa ikamba rya Cogebanque tuzamwiyambikira ibyacu kuko yaturutse mu cyaro aza guhangana n'abana bo mu mujyi ndetse n'ibindi. Hakunze kuvugwamo kandi uburiganya kubagize akanama nkemurampaka bwakunze kuvugirwa cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ururimi rw'icyongereza rumwe mu ndimi ebyiri zahatanya muri iri rushanwa babazwamo narwo ntirwavuzweho rumwe. Ubwo bari muri iri rushanwa Ange Kagame umukobwa w'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame na Madame Jeannette Kagame yaje kwisonga mu banenze imyitwarire y'abagize akanama nkemurampaka muri iri rushanwa. Abinyujije ku rukuta rwe rwa Twitter iri rushanwa ritararangira Ange Kagame yanenze bikomeye uburyo abakobwa bahatanira iri kamba rya Nyampinga w'u Rwanda bahatirwa gusubiza mu cyongereza batumva neza n'uburyo umukobwa usubije mu kinyarwanda cyiza bamukwena mu gihe arirwo rurimi rwe yisanzuyemo. Ange Kagame akibaza impamvu bahatirwa gusubiza mu rurimi batisanzuyemo aho gusubiza mu rwo bumva. Kuri Ange Kagame asanga ikinyarwanda cyagombye kuba gihagije aho watorwa atumva icyongereza agashakirwa abasemuzi igihe bibaye ngombwa. Ange Kagame yanenze abakemurampaka ko mu gihe babaza mu cyongereza bikaba ngombwa ko usubiza bamusubiriramo na ubwabo basubiramo inshuro eshatu cyangwa enye nabwo mu magambo y'icyongereza kitameze neza. Si Ange Kagame gusa ubona ikibazo mu mibarize mu rurimi rw'icyongereza muri iri rushanwa kuko n'umwarimu icyarimwe n'umushakashatsi muri Kaminuza y'u Rwanda Bwana Christopher Kayumba nawe kuri Twitter yanditse ko abaye afite ububasha yahagarika ibibazo mu rurimi rw'icyongereza muri iri rushanwa rya Miss Rwanda. Kuri we asanga nta gaciro byongeraho kuko baba bahatanira ikamba n'abakemurampaka bose bakigorwa no kuvuga icyongereza mu gihe bisanga mu kinyarwanda. Ikindi mu byaranze irushanwa ryo guhatanira ikamba rya Nyampinga w'u Rwanda 2019 cyo kinakomeye hanze y'imibare itangwa n'ubutegetsi bw'u Rwanda ko abanyarwanda bageze kuri 92 n'ibice 5% ku gipimo cy'ubumwe n'ubwiyunge ku nshuro ya mbere muri aya marushanwa naho humvikanye n'ibibazo bya moko. Ni ibibazo byakunze kugaragara ku mbuga nkoranyambaga aho bamwe mu bashyigikiye mu buryo butaziguye Miss Mwiseneza Josiane ku mpuzandengo yo hejuru ugereranije na bagenzi be bari kumwe abandi bakamurwanya bivuye inyuma. Mu babyerekeje mu ndorerwamo y'amoko ku ruhande rw'abagaragaje kumushyigikira twavugamo nk'uwiyita Nkurunziza Alan Habert wanditse kuri Facebook mu magambo yateruye agira ati igihe ni icy'abahutu nabo bagatorwa muri Nyampinga Josiane akamenyetso ko gukuba umubare w'ijana wiyatugeda bisobanuye ngo turi kumwe ikamba rigomba kuba iryawe igihe abatutsi batorewe birarambiranye. Mu bamurwanije nabo babyerekeje mu ndorerwamo y'amoko harimo uwiyita Sangwa James wandikaga amagambo agira ati nta mutukazi wabaye Miss rwose se yaraguye tingitingi nyuma yo kunywa amaraso y'abana b'inzirakarengane ndarivuze ndamaze. hari naho yanditse agira ati mwise neza iyo mubonye numvise se minyise nkumva nshaka kuruka. Ibi kimwe n'ibindi komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG mu mpine ku isonga ibinyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter yabyamaganiye kure, yibutsa ko muri iki gikorwa cya Miss Rwanda 2019 icyari gikwiye ari ugushyira hamwe hitawe ku ndangagaciro y'ubunyarwanda aho kugendera ku moko Hutu na Tutsi, ikibutsa ko imvugo zisabanya zuzu y'ivangura arizo zahembereye amacakubiri n'ingengabitekerezo ya genocide byabyaye genocide yakorewe Abatutsi mu 1994. Iyo komisiyo kandi yasohoye n'itangazo ry'amapaji ane ryamagana izo mvugo ishyiramo n'abazivuze n'ibyo bavuze, inibutsa ko amategeko ahantu uwo ari we wese washaka kongera gutangira abanyarwanda mu buryo ubwo aribwo bwose. Ibyagaragaye muri rushanwa ku ngingo y'amoko rero ni urugero rwiza rugaragaza ko hakiri urugendo rutari ruto kandi hakiri byinshi byo gukora kuri gahunda z'umwe n'ubwiyunge nyuma y'imyaka 25 genocide ibaye. Aha bagira ubusanzwe bw'Amerika i Kigali.